This land is blessed and we are stressed. Ke tsa lefatshe, man, listen.
Re buswa ke dipolelo lefatshe ka bophara. Di fula mo melelwane matsatsi ke a bofelo. Waste not an answer go tlhokega dithapelo ma. Re mo mofatshe ga boboi ke botshabelo. United we stand, divided we fall. Before, re tlhoka fall, we gonna reap what we sow. Tabo ya letsatsi mo mesong, a re leboge mopi go re tsosa mo mesong. Why muso wa maburu o re tsetsetsa lefatshe? Why ya tile ka dikepe go jabetsa le merafe? Why ya tshotse le dinepe for khumo ya lefatshe? They took everything from khumo ya lefatshe. A tlogetse ditswa mmu, setso le badimo. A ikela badimong go ya go busa le godimo. How the fuck the new laws is still torturing my people in the land of the free? Free my people from the devil. Ba tlogele mo lefatsheng, ba tlhole ka kagiso. Ke photse kwa masaiteng jaaka papa fisa. Botsa lore la batho le mophato dintsha. Go tla jang ke kgaratlha mo letsatsing le le fisa.
Sa lefatshe ke ditse di sa fele. Monna go ikilela go a tshwana ga dimosheng. Go leng ke kgaratlha but still ga ke fetseng. Ka se tsholetse marumo easy moya mo fatshe. Sa lefatshe ke ditse di sa fele. Monna go ikilela go a tshwana ga dimosheng. Go le ke kgaratlha but still ga ke fetseng. Ka se tsholetse marumo easy moya mo fatshe.
I wake up and dress up as a terrorist to mess up and fill up the land of the beast with the dead bodies. Fuck the fake journalist, ba re bola ya ka maka cause we live to exist. Mo lefatsheng la boraro na go tshelwa ka tshotlhego. Setšhaba sa garantso se fetogile setshego. Ka ntlha politiki le merero ya tlholego. Puso ga e ditseng lesolegolo ke ditshego. Never ever trust this new laws. Who knows the power of the man, the power of the justice. For batho ba me, life has never been easy. For batho ba me, ba tlhokafala ka bontsi. Almost every day they say, giving is living. When you're still alive, stop hesitating. Utilize the power that lies within Ubuntu. You'll begin to tell the lies for the sake of Ubuntu. Be aware of criminals on shoot and die. Stay away from generation of shoot and die.